Can you just welcome each and everybody to this gospel gathering, the only place whereby Jesus Christ is exalted without compromise?
Ndikulandire nsoni tu abale nonse kunkumana umene cholinga chake ndikulemekeza ndikukweza Kristu opachikidwa ayo posachosera kapena kuonjezerapo.
This gospel that we are preaching is very unique is because it's of Christ and Christ alone.
Kutenga tu umene timaulalikira ndi uthenga wopatulika kapena kuti mwapatira dera chifukwa malankhula za Kristu, Kristu yekha basi.
And those that can hear this gospel that we are preaching are the only people that God erected before the foundation of the world, and they are extraordinary people made by God Himself.
Ndipotu aiwa amene akhoza kumva uthenga umenewu ndi anthu okhawo amene achita kukokedwa ndi Mulungu Atate mwa Yesu Khristu. Ndiponso kunena kuti anthu amenewu ndi anthu akalekale amene Mulungu anachita kuwapangiratu kuchokera pachiyambi.
We never hear this gospel because we have got an effort to hear, but we hear this gospel because it has pleased God to reveal Christ in us so that we should see Christ and His beauty.
Sikutiti uthengawo timaumva chifukwa cha kuthekera kwathu kuti tili mkuthekera kukumva uthengawo ayi koma timaumva uthengawo chifukwa Mulungu mwini wake wachita kutitsegulira makutu akumva komanso kutsegula maso athu kunena kuti tikatse kuona kukongola kwa Jehova Khristu.
What a comfort and blessed is the one whom the Lord erected from the foundation of the world. Christ died for him, and the Spirit regenerates, and he sat down and hears from the Lord.
Kumatu mawu amene amakhala otonthoza kwa iwo amene Mulungu Atate anawakoka mwa mzimu, ndipo kuti mzimu wa Mulunguyo anavumbulusa mwana wake mwa iwo, ndipo iwowo amasonkhana pamodzi ndi kukhala pansi kumvera kwa Mulungu.
Last Friday we were in the book of John chapter 19 from verse 2 through verse 6.
Lachisatu lakale lijatu tinali mbuku la Yohane chapter 19 kuchokera ndima yake yachiwiri kufika pa ndima ya 6.
More especially we paused from 2 to 5.
Maka tinakhazikika tu mundima yake yachiwiri kufika pa ndima yake yachisanu.
And today let us start from verse 5, 6, going yonder.
Ndino lero litatiye mtipikitizeni pamenepo koma tiyambire mundima yake ya 5, 6 kupita chitogolo.
John chapter 19, verse 5. Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate said unto them, behold the man.
Pamenepo Yesu anatuluka kunjira ndima yake ya 5 akuti pamenepo Yesu anatuluka kunjira atavala kwa achibakuwa ndipo ananena nawo amalankhula ndi Pilato, taonani munthu uyu.
And last week we were saying that Pilate was preaching Christ to the people because he led the people, he caught the focus of the people to Christ.
The week after Jerome my photo goes up when I go to Pilato, I mean I'm Christ, I'm a caravan who like Christ to go. If I'm in a man who I'm going to go to you, I'm a couple from a chibi child, you're going to carry back.
At best, everybody was doing whatever he was and was thinking in whatever he can. But when they saw Pilate coming and Pilate had a word to the people, then he turned the mind of the people to see Christ. At first, these people were staying, were doing whatever they think. But when Pilate came, is when Pilate had a word and spoke to the people, behold the Christ, whereby he caught the mind of the people to stop whatever they were thinking and now see the Christ.
Sotu poyamba, anthu anali kudzikhalira ndipo aliyense amapanga zimene anali kuchita munthawi imeneyoyo. Kufikira pamene Pilato anagalankhula mawu onena kuti taonani munthu uyu, kutandaza kuti amakakopa chibi cha anthu kuti wina aliyense asiye zake zimene anali nazo azimene amapangazo ndi kuyang'ana pa Khristu.
Once Christ has been seen by the people with their sinfulness, it's when they arouse and start speaking whatever was inside them.
Ndipo kunali pamene masuwa wa anthu awa atamuona Yesu Kristu masuwa wa munga masuwa munthu ochimwa mpamene sopano kuna dzuka ukali mkati mwa mitima yawo pa Yesu Kristu amene.
Verse 6 says, when the chief priests, the one who was the overall in charge of the junior priests in the tabernacle, in the calling to be the church, So therefore, when the chief priests, therefore, and officers saw him, that is Christ, they cried out, saying, crucify him, crucify him. Pilate said unto them, take ye him and crucify him, for I found no fault in him.
Pamene mundimea 6 year akuti, ndipo pamene ansembe akulu, akamanena kuti ansembe akulu, akuyankhula zayi wamene anali ansembe oposa azinzawo wamene amasogolera ansembe ena munthawi imeneyo m'malo omwe amathiwa kuti malo opembezera kapena kuti mukachisi ndipo pamene ansembe akulu ndi anyamata anamuona ile kumuona Yesuyo anafula nanena mpachikeni mpachikeni Pilato ananena nawo mtengeni iye inu nimumpachike pakuti ine sindipeza chifukwa mwa iye.
You can see that the one who leads the people with the word of crucifixion are those called to be the preachers, called to be the priests, called to be the church.
Ndiyo mutha kuona baba kunena kuti ayu amene amakasogolera ntchito yompachika Yesu Kristu ndi anthu amene amakachitira zonena kuti ndiadzisogoleri ndi ansembe ndiakuluakulu a mpingo anthu olumuka obombera.
These are the priests, the chief priests, demanding Christ to be crucified. Why do them that are going to be innocent people, those full of mercy, those full of wasting Christ?
Anthu awatu amene akushidwa kuti ansembe akulu amene amakapempha kunena kuti Yesu apachikidwewa ndi anthu amene amakadzitchula kokha kapena amakaziwika kuti ndi anthu opemphera odziwika kuti ndi anthu achifundo anthu amenewo ndi amene amakamphachika Yesu Khristu.
So here we can conclude that the enemy of the gospel, the enemy of Christ are the church goers, the congregation.
Apa mpomwe ndikhoza kusimikizira bwino kuti adani ajendo wa Kristu ndi aja anthu amene ndi opemphera anthu amene amadzitchulana kuti ndi opemphera mpachipembedzo.
Because that the ones that claim themselves to be innocent, but having the angry in their hearts against Christ, the living Savior of his people.
Pomuona kuti anthu amene ndi amene wamene anadzazidwa ndi mkwiyo pa Yesu Kristu pamene anthu amene ndi amene amadzitchula kuti ndi anthu achifundo anthu opemphera ndi amakadana ndi Yesu Kristu mpulumusi weniweni wa anthu ake.
Acts chapter 3 verse 15 to verse 13 to 15 says,
ndifayika ndikambaya angata mbuku la machidwe changa pa 13 kufika pa 15 anena kuti
Acts 3:13 says, the God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his son Jesus, whom you delivered up and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.
Ndimea 13 yomwani na kuti, Mulungu Abraham ndi Isaki, ndi Yakobo, Mulungu wa makolo watu, analemekeza mwana wake Yesu, amene inu muna mpereka ndi kumkaniza pa Pilato woweruza iyeyu kummasula.
So you can see this Christ that we are talking is the one that was found ready to be sinful to the people while he was not sinful, he was holy before God.
Ndiyo mutha kuona kuti Yesu Kristu amene tikumulalikirayo ndi Yesu amene amakayesedwa olakwa m'maso mwa anthu pamene iyeyo anali wosalakwa pamaso pa Mulungu.
So the writer Luke writes this book of Acts but pointing the people to Christ by saying that this is the Christ whom you denied, whom you crucified, the same Christ that God made to be the Savior of his own people.
Ndedu Luka amera nalemba buku iri la Luka ali polemba buku iri anali kualozera anthu pa Yesu Kristu bolankula kuti uyuyu ndi Yesu yemwe amene ndiye muna mkaniza ndi kumwe uza pamaso pa anthu ochimwa.
Verse 14 says, but he denied the Holy One and the just and desired a murderer to be granted unto you.
Pamene mundimera 14 akuti koma inu munanganiza woyera ndiolungamayo ndipo munapempha kuti munthu wambanda apatsidwe kwa inu.
Who is the Holy One and Just? That is Christ Jesus. Who is the murderer? That is Barabbas, whom the people asked for.
Kodi woyera ndiolungamayo ndani ameneyo ndiye Yesu Kristu nanga wambanda munthu amene akuchidwa amene anthu onse anampempha yo ndani amene ndiye Baraba.
The people agreed to reject Christ, but to ask Barabbas, whom that preamble time they threatened to be arrested and said that he is a sinner.
Lino mungu kuti gulu lawa anthu awawa anatsusa kapena kuti anakaniza Yesu Kristu amene ndiye woyera wa Mulunguyo ndi kukapempha Baraba amene nthawi ya kumbuyoko anampeza sonzofoka ndi kumunena kuti munthu ndi wolakwa woyenera kundende nkumanena kuti amene amasulidwe.
Here we can fully see that a man can never manage to choose the right thing because it's very sinful and the most sinful before God.
Wurundu mbono umwe tikozo simikiza bwino kuti munthu sangathe kusankha bwino pa zinthu zokhuza Mulungu chifukwa munthuyo ndi wochimwa ndi wonyazisisa pamaso pa Mulungu.
And if you can see somebody rejoicing because of whatever he has chosen, just know that it's because he's blind, he's having it done in his heart.
Ndipo ngati mudaona munthu wina akukondwera nkumadzimva kuti anapanga chisankho chabwino nkumasangalala umene amene mukangozivira kuzina kuti munthu ndi wakhungu ndifanyaka kukondwera ndi nyasi zake.
Verse 15 says, and killed the prince of life, that is Christ, who God has raised from the dead, that is Christ, whereof we are a witness, we are preaching this Christ.
Pamene mundime ya 15 akuti ndipo munamupha mkulu wa moyo kunena kuti Yesu Kristu amene Mulungu anamukisa kwa akufa mungatizwa kuti Mulungu anamukisa Yesu Kristu ameneyo. Zaichi ife tili mboni kunena kuti tikulalikira Yesu Kristu pachipita.
So he was testifying Christ, he was witnessing Christ, the same Christ whom the people reject and crucify is the Christ whom this one was preaching. We have only singular Christ, Christ of the Scriptures, waited to be preached to the masses of people.
Ndipo apa amakomboni Yesu Kristu, Yesu amene gulu la anthu ambiri linamukana amene ndikumpachika pa mtanda, ndipo ameneyo ndiye uthenga, ndipo ifeso tili umboni yakulalikira Yesu Kristu ameneyo pamaso pa anthu onse.
In season or without season, Christ is the message. He is the only gospel, ready and worthy to be preached to the masses of people. But blessed is the one whom the Lord draws Christ and he opened his ears and eyes so that we hear Christ of the Scriptures.
Munyengo yake kapena popanda nyengo yake Yesu Kristu ndiye uthenga umene tidzaulalikira ndikuika mamo mu uthenga umene wowo ndipo wodalitsika ndiwo amene maso watsegulidwa. Ndikukamuona Yesu Kristu amene yopachikidwayo kunena kuti ndiye mpulumusi wa anthu ake okha.
So when we go back to the book of John chapter 19 now, verse 6, he says,
ndifanyake tikabwerera ku buku lomwe tikuyang'ana la Yohane chapter 19 ya 6 kunena kuti
here there is Pilate with Christ, the other side there is chief priests, officers and the people.
Faba mukamaona ndiye kuti mbali inayi kuli Yesu Kristu komanso Pilato. Pamene mbali inayi kuli akulu a ansembe ndi anthu ena.
Which means we can say that there is a law, courts, versus congregation claims to be a church.
Zomwe zikutanthauza kunena kuti apa pande kuti bwalo la chigamulo bwalo la chilamulo layimira kuyang'anizana ndi gulu la msonkhano wa anthu amene amazifika kuti ndani kopemphera.
The righteous judge is with the one claimed to be a judge, setting the people that claims to be innocent But they are very sinful before God.
Geno oru gaona ndorunga mayo alimbali moja alipamozi ndiwi na mera mazichi esa kama zichula ikakulenda kuti ndowe ruza amero je debirabo kuyanganiza nabene bali nayo kuti anthu amena mazesa okakuti ndewo lungama amena mazesa okakuti ndiyabwira pamaso pa Mulungu ndegulu lanthu osala nsembe tianzawo.
Here there is two people, that is Christ Jesus and the Pilate, the judge. While here there is multitude of people, priests, chief priests, officers, all the multitude of people, the Jews are other side, facing each other, but having a word. One voice this side and a voice this side.
Ndiyo mukozo kuona no kuti mbali ziwiri mbali nayo kuri Ambuye Yesu komanso kuri Pilato pamene mbali nayo kuri ansembe akulu ansembe adikona maudi ndosiyana siyana ndi anthu amene machisha kuona kuti ndiwopemphera amene ali mbali nayo ndiyo pali mau sopano amene akumveka pakati pamene akulankhulidwa sopano.
Now the innocent judge, the righteous judge, is just silent and quiet, speaking nothing. While he claims to be a judge, Pilate is just preaching to the people, this one who is silent, that is Christ. But once the message has been preached to the people of Christ, the people get annoyed and aroused, armed with anger, and granted being crucified.
Ndiyo mbali inayi mamene kuli wawenu zao na ndorunga mayo amene ndi Yesu Kristu anakala jede osa ya mkula. Pamene wina amene amazuchweka kukala wawenu za akulankula kamene kuli kufotoko zira kualo zira antu wa Yesu Kristu amene kuli ndani. Ndipo pamene antu aja sobano amene alimbali inaso atango kune Yesu Kristu amene yu pamene sobano mkwio na zuka nkatimu hao ndipi amba kweza mao kufula kuna kuna amene ufuka hapa chikidwe.
It was not Pilate that made the people to be angry. It was that Christ with Pilate that made the people to be angry.
Koma ndose kuti ndi Pilato anawapangisa anthu aja kuti akhale amkwiyo anadzisa mkwiyo mkati mwa anthu aja ayi. Koma ndi Yesu Khristu amene anali ndi Pilato yo amene anapangisa mkati mwa anthu aja kuti mkhale mkwiyo anthu amakwiya naye.
People will never get annoyed and angered with the word of a man, but with the word of Christ. Because the word is so. Arouse the heart that is sinful and to see the holiness of our Lord Jesus Christ.
And to sanga nyasidwe ndi kukwia ndi mau a munthu ayi koma ndi mau a Yesu Kristu. Kifa mau woka amakadzusa moyo wochimwa ndi kukaonesera kunyasa kwake kuonesera kuipa kwake pamaso pa Kristu.
That's why if somebody that preach of himself to the people, you'll be loved by many. Even that congregation will be flocking with many people there. But if you're the one who starts preaching Christ of the scriptures, make sure you see the decline, you see the backslider, you see people going away, turning back. Because it is that Christ that aroused the angry in the hearts of the people.
Ichitu chifukwa chake ngati munthu wina atadzuka ndi kulalikira zake za yekha kapena kulalikira za dzina lake ndi ntchito zake zimene yamazitha nkuzichita adzakondedwa ndi anthu ambiri ndipo ngakhale chali chimeneyo izakhala yodzaza ndi anthu. Koma ngati wina atalalikira Khristu Yesu chifukwa cha uthenga umene wa Khristu Yesu uyo akuzamuzakaona tsopano kubwerera mbuyo anthu ena akusiya kupemphera ena akubwerera akumaleka kudana nawo uthenga chifukwa ndi uthengawo umene sumakondedwa ndi anthu ambiri.
So you can see the oneness of these people crying with a loud voice in oneness, crucify him, saying he's worthy to be crucified.
Ndifayake mukhoza kuona sopano mgwirizano umene umakaoneka mbali inayi anthu onse atangoona Yesu Khristu anakweza mawu ndi kulankhula kuti mpachikeni iye kumuona Yesu Khristu ameneyo kuti ndiyenera kupachikidwa.
And when you proceed, there is a sentence whereby it says, take him and crucify him, for I found no fault in him. That is Pilate responding to the one voice of the congregation.
Ndifayake mundimo yemwe ndikawapitiriza ndikupeza maone na kuti analankhula zonena kuti mtenge niye ni mumpachike pakuti ine sindipeza chifukwa mwa iye uyu anali Pilato amene amakayankha gulu la anthu aja amene amakanena kuti mpachike niye.
Now let us see what the people responded from the word of Pilate the judge.
Ndeso no tagen tione ni zimina anthu anakayankha kumuyankha Pilato oyo amene ndiweruza.
The Jews answered him, that is Pilate, we have a law, and by our law, we ought to die, because he made himself a son of God.
Munimea seveni, ayuda ajabuka muyankha Pilato amakati akuti, ayuda anayankha iye, tirinacho chilamulo ife. Ndipo monga machilamulo cho, ayenera kufa, chifukwa anadziyesera mwana wa Mulungu.
The question might be where the law comes from. It is comes from God.
Ndipo songo kumana kuti kodi chilamulo chamani nachi chinachokera kuti mupeza kuti chinachokera kwa Mulungu.
And the Bible says the law is holy because it is coming from the Holy One of Israel, that is God.
Ndipo Bible imasimikiza bwino kuti chilamulo ndi choyera pakuti chinachokera kwa woyera wa Mulungu, woyera wa Israeli amene ndiye Mulungu.
So the law of King Herod has come to the people that are wicked, and the Jesus Christ who is holy has met with the wicked people. Now, the wicked people are saying that they honor the law that is holy while they are wicked, and claim to judge the Holy One, which is the holy law, without knowing that then they can never pass the judgment through Christ.
Ndiye chilamulo pokhala choyera chimene chinachokera kwa Mulungu chinaperekedwa anthu amene ndi ochimwa. Ndiye mukamaona tsopano kuti apa pali Yesu Khristu amene ndi woyera. Ndipo ali pakati pa anthu ochimwaje ndi anthu ochimwa kupeza chilamulo chinafika pakati pa anthu ochimwa. Anthu akuyamba kudzimva okha kumanena kuti timalemekeza ifeyo chilamulo tilinacho chilamulo. Ndipo chilamulocho tikuyenera kumpachika Yesu Khristu amene ndi woyera uja ayamba kudzimva okha kukhala oyera pamene ndi anthu ochimwa.
Leviticus chapter 24, verse 16
says,
and he that blasphemeth, and he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him, as well as the strangers, as he that both on the run, when he blasphemeth the name of the Lord, he shall be put to death.
Mundimea 16 ya Levitiko 24 wakuti, ndi iye wakuchitira mwano dzina la Yehova, amuphe ndithu. Kamulonze limuponye miyala ndithu. Mlendo ndiobadwa mdziko yemwe. Akachitira dzina la Yehova mwano, awaphe.
So you can see God giving the law of blaspheming God, that person is worthy to be stoned or to be killed.
Ndipo apa mutagona kuti Mulungu amakapereka chilamulo pa munthu amene ndiwochitira mwano Mulungu kuti munthu ameneyo akuyenera kuphedwa.
And when you go to verse 14, it says, bring forth him that hath cursed without the camp, and let all that hate him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him.
Chifukwa mukabwerera mbuyo pang'ono ni mea 14 anena kuti tulukanayo otembererayo kunja kwa chigono, ndipo onse adamumva ayike manja awo pamutu pache, ndi kamulonse limponye miyala afe.
So you can see here God is saying about taking out the one claimed to be the cursed one out of the camp, and the people to lay hands upon his head, and the whole congregation to stone him, to kill him.
Ndiyetu abadikuwana Mulungu akulamulira kunena kuti azimtulusa kunja munthu amene ndiotemberera. Ndipo akamtulusa kunja kwa mudzi kapena kuti kunja kwa chigono akamtulusa kunjako. Anthu onse amene anamumva ayike manja pa iye ndikuti kamulonse la anthu limponye miyala afe munthuyo azifa.
So this law was the law that was used by these Jews when they met with Pilate the Christ, that But he wanted to be killed.
Ndedu chidamulo chake nchimene chichi chimene Ayuda awo amachigwirisa ntchito pamene amakalankhula ndi Pilato uja za Yesu Khristu kuti Yesu Khristu amene ndiyoyenera kuphedwa.
So there is a coming out from the camp. There is a total unity of laying hands upon his head, and there is a congregation with the willingness to kill the one who to be cursed.
Ndedu pakuoneka pali kutulusidwa kwa kunja kwa mudzi komanso kuika manja kwa iyo anthu onse amene anamumva amene ni mboni kuti ziike manja pa iyo kenakonso pali gulu la anthu onse amene akuyenera kumponya miyala amene kuti afe.
So the congregation is there with one accord to kill that person who claims to be the Son of God. So Christ was made with this type of accusation while he was really the Son of God.
So
Christ was made with this type of accusation while he was really the Son of God. You can see the law came first before the accusation takes place. For example, in this world, the system of the world, this parliamentarian legislature, they meet together and make laws. The president, the executive arm, he just slightly before one gets seen against the law that the members of parliament are making. Those
laws. President ndi komiti yake kapena kundazi anthu amene amagwira nawo ntchito ku nyumba ya bomako amakangosainira ndipo akaisainira imakakhala kuti lakhazikika ndi lamulo limene aphungu analipanga kuti likhalepo.
God put this kind of law to the Israelites, to the Jews, because the coming out of this cursed one is the picture of Jesus Christ who is to come out from Jerusalem to the mount where they to be killed and crucified.
Ndiyo mulungu poyamba. Analipereka lamulo limene lili kwa ana Israeli nicholinga chi. Pamulo uyu amadziwiratu kunena kuti pali wina amene ndi Yesu Khristu amene adzafunike kuti adzatuluke kunja kwa mudzi wa Yerusalemu ndi kukaponyedwa kunja kukambachikidwa kunja monga mmene Mulungu anakonzeratu.
So because of this, God started preaching this in the Holy Testament that time is coming when Christ will be arrested by the multitude of people, and the people who lay their hands on his carriage, so that all the sins of the people should be transferred into the body of Christ, went there to the journey to the cross, whereby he will be crucified outside the village, and when he will be crucified there, all the sins of the people will be purged away.
Ndiye mutakuona kuti chinthu ichi Mulungu anayamba kuchilalikira kale kale ponena za Yesu Khristu amene kunena kuti adzatulusidwa mchipangano chakale kunena kuti Yesu Khristu adzatulusidwa kunja kwa muzi ndipo kuti anthu onse azafunika kuti ayike manja awo pa iye kusoweza kuti akupereka machimo awo pa Yesu Khristu machimo adzachoka kwa anthu kupita kwa Yesu Khristu amene ndiwoyenera kukamachikidwa pa mtanda ndipo kuti mukubachikidwa pa mtanda kwa iyeyo akamadzatuwa kwa akufa nthawi yomweyo kudzakhala kuchiritsidwa kwa zolakwa zanu kuti machimo adzachotsedwa.
So when we go back to the book of John 19, verse 7, it says, the Jews answered him, we have the law. Which law? The law of God, the law that came from God. And by our law, that's the law of God, this man is ought to die.
Pale akatikabwerera ku buku lomwe tikuyang'ana la Yohane chapter 19 ndi maiki a 7 Ayuda amakanikuna kuti chilinacho chilamulo chake nchiti chomwe chija chimene Mulungu anachiperekeratu ndipo monga mwa chilamulocho ayenera kufa chifukwa anadziyesera mwana wa Mulungu.
So you can see that the coming of Christ, he was ought to die.
Mukamaona izizi mutakuona kuti kubwera kwa chedu kwa Yesu Khristu amakabwera kuti akafe ndithu.
Why was he brought to God? Because there is Leviticus waiting for the Christ to fulfill it. So the coming of Christ in the New Testament is the fulfillment of what God said in the Old Testament. So you can see that it's God who gave the law. That is, the Jews says what God the law.
Mukamaona muona kuti ndimulungu yemwe amene anapereka chiramulo chimene ayuda jamakanena kuti ndine nacho chiramulo.
And again, when we look into the book of Genesis, chapter 2, verse 17 says,
Umanso katikabwerera mbuye kwambiri kuyanga na mbuku la Genesis chapter 17, verse yake, Genesis chapter 2, verse 17 akuti,
here we see God establishing the law in the world.
Abantu tiona Mulungu akukhazikisa chilamulo ku dziko lapansi.
Verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest, thou shalt surely die.
Ndimeya 17 ya Genesis chapter 2. Koma mtengo wakudziwisa zabwino ndi zoipa usadye umenewo chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu.
So here God was speaking about the death, and he was speaking about the tree, he was speaking about the eating, he was speaking about the knowledge. Everything that was from the mouth of God, God established it, and it was a law.
Ndiyo apa Mulungu amakakhazikisa poyamba chilamulo kulankhula za mtengo, komanso kulankhula zakudya, komanso kulankhula zakudziwa, ndiye chilichonse chimene Mulungu amachikhazikisa nthawi imene chinachilamulo.
So it was that law that God first instituted, put to Adam and Eve, that these Jews says we have got a law.
De malamulo kapena kuti chilamulo chimene makachira mkulu Ayuda wanchomwechije chimene Mulungu adatana kachikhazikisa kwa Adamu komanso kwa Eva.
Galatians chapter 3 verse 13 says,
ndifaka kuti kabwerera mbuku la Galatia chapter 3 verse 13.
Christ hath redeemed us from the curse of the law. Which law? The law that these people, the Jews, say we have got a law. That is what he does. They made a curse of for us. For it is written, Christ is everyone that hangeth on a tree.
Umwani nakuti, Kristu anatiombola kutembelero la chilamulo. Chilamulo chake nchiti chimene amakachita mkulu kwa Galatia. Chilamulo chake tu nchomwe chija chimene anthu Ayuda jamakanena kuti tili nacho chilamulo chonena kuti munthu yakuyenera kuti afe. Chilamulo chake chimene amakachitchula ichi kwa Galatiyako. Atakhala tembelero mmalo mwathu pakuti kwalembedwa. Wotembereredwa aliyense wopachikidwa pa mtengo.
So, that was the law that Christ is the one crucified on the tree.
Ndipo panali lamulo lonena kuti munthu wopachikidwa pa mtengo amene ndi wotembereredwa.
Christ was crucified on the tree so that the scriptures might be fulfilled.
Ndipo Khristu anakapachikidwa pa mtengo kuti malemba akwanilisidwe.
As we are concluding, let us see two things.
Ndi pamene tikuomba mkota amuthenga uda ti tiyangʼane kuti zinthu zingapo.
Number one, when God created Adam and Eve, there was a tree of the knowledge of evil and good in the garden.
Chindichoyamba, pamene ndi Mulungu anamlenga Adamu ndi Eva munda wa Edeni, munali mtengo wakuziwisa zabwino ndi zoipa munamu.
God planted this tree so that it should bring sinfulness in the world.
Kumata ndi Mulungu mwini wake amene anachitodzala mitengo imene iyi ncholinga chinena kuti mtengo uwu ukabwerese tchimo ku dziko.
The planting of the tree was the accepting of eating from the tree that brings health to the people.
Kuzaliwa kwa ntengo umene ukunali kukakazikisa kuja kwa ntengo kumene kumundu wakazaja azaka chimo kudziko la pansi chimo lizalo mdziko la pansi.
So seed entered into the world through the eating from the tree that Adam ate.
Chimo linalo wa mdziko la pansi kuchokera pa amene Adamu anadia jipaso.
When we go to the Old Testament again, when people sin against God, the Bible says the vipers, the group of vipers, the snakes came and bite the people.
Patikabwerera kumbukula ya chipangano chakale momwemo tipezozina kuti ndipo nthawi imene anthu anakhala ochimira Mulungu ndipo kuti njoka zinayamba kuwaluma anthu.
And God told Moses to make a bronze serpent and put on the tree so that the sin of the people should be purged away.
Ndipo Mulungu anamuza Mose kuti apange chinjoka chamkuwa.
Don't forget, at first there is a tree, and he is speaking about the tree again.
The Mutaiwara, the Mutaiwara, but you tango, Jomino, and the Dogen, the Wapas, but we are close to the tangos.
Number three, the law of God made it clear that God is the one hung on the tree.
Chintushina, chimene so chukone kirapa, nchoni Mulungu anachipangira ruchin kuchikazikisa, kuchipotokozira sobu ino, kuti ndo tembelele wa Mungu amena kupachikido pa mtengo.
He started with the tree in the Eden garden, and in a tree that was raised by Moses, making the steps of the blood serpent for needs, and the tree Christ to be crucified on.
Mwana kuti pali mtengo oyamba umene kuoneka mbuku la Genesis umene unazadiwa munda wa Eden. Komanso pali mtengo umene kuoneka mchipululu pamene panapachikidwa njoka ya mkuwa pamene anthu anachimwa Mose anapachikapo njoka ya mkuwa. Ndipo pali mtengo wonse wachitatu umene Yesu Khristu akupachikidwa.
So because sin entered from the tree eating of Adam into the world, Christ had to redeem the people through dying on the same tree so that the battle should be over.
Ndino chifuwa jine na kuti munthu anachimwa Adam anake dhuga uchimwa chifuwa kuja chifaso cha ntengo. Mwamwe mwonsi Yesu Kristu anafunika kukapa chikidwa hapa ntengo umwewo nchonika jine na kuti nkondo we katelepa meneku.
It was on the same tree that Christ to be crucified, whereby the sins of the people will be taken away.
Chifuwa tu unani mtengo wake umwewo mene Yesu Kristu akapa chikidwa umwewo mene uzajidise sopano kuti chimachimwa ake aangombre ba wakati usikwe.
We have been redeemed through the dying of Jesus Christ on the tree.
Kudero taombolerwa kupitira muifa Yesu Kristu amene anapachikidwa pa mtengo.
God Christ is the one who is crucified or hung on the tree. Christ was made sin, but he was not sinning. He was not a sinner, very holy in our praying so that our sins should be taken away.
Chifuwa kuti wotembereredwa ndi munthu amene akupachikidwa pa mtengo ndipo Yesu Kristu anakhala anawerengeredwa uchimo ngakhale anali osachimwa koma anawerengeredwa uchimo mʼmalo mwathu ndi kukamachikidwa pa mtengopo kuti machimo athu akachotsedwe.
It was just counted on him to be a sinner, but he was sinless so that he might manage to take away all the sins of the people.
Anangowerengeredwa atu kukhala ngati wochimwa koma iye ali osachimwa kuti akakwanise kuwombola mphulupulu za anthu ake.
Thanking to God because of the dying on the cross, because it was on that cross that my sins were taken away and was made righteous before God.
Tiyamikatu Mulungu chifaya cha mtengo umene umene Yesu Kristu anapachikidwa apo chifaya kuchokera mu mtengo umene mu ndi mmene ife taomboledwa ndikupeza chipulumuso kwa Mulungu mwa Kristu.
That's why when we think about this Christ, we see him as amazing grace, And we just always sing how sweet it sounds. That saved a sinner wretch like me, the lost one but found.
Chifuwa chake polankula kapena kuti pamene timuona Yesu Kristo amene yeitu timuona monga chisomo chodabwisa kapena kuti iyeyo ndiye chisomo chodabwisa chimene chatipulumusa ife anthu ochimwa onyansa mpulumusa.
May God help us continue seeing Christ of the scriptures, because the more we see Christ of the scriptures with his glory, the more we see our sinfulness before him, the more we learn of Christ, the crucified one.
Ambuye atithandize kuona Kristo upachikidwa amene amaoneka mmalemba umwe, chifukwa pamene timuona iyeyo nthawi yomweyo pamene ife timaziona kuchimwa kwathu, ndipo kuti pamene tisiona kuchimwa kwathu pamene timakaona chiyero chake cha iyeyo.
Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship for today.
Natiyeni tipempherere pamene tikutseka pa pemphero wa masanaa.
Dear Heavenly Father, we thank you this afternoon here, but morning other side. Thank you for making it possible that we be together in the cross and worship you, dear Savior, the Christ of the scriptures, the Savior of his own people. We thank you, we glorify you, Lord Almighty, for making it possible that we see you with your beauty in the scriptures preaching. As of now, we are closing this time of worship. We ask you, Father, to intervene, to bless us, to protect us, to be with us. Let that will be done as it is given, same on us. As the day have just started, some other side, so pray that you bless them, you protect them, you appoint them with your grace. It is in the name of Jesus Christ that we pray. Amen.